Lapho khona bambo lwami ngicela uvele kunini ngidlala umfange lapho khona bambo lwami ngicela uvele kunini ngidlala umfange lapho khona bambo lwami ngicela uvele nomuntu abuzokushayela ngoba mubi.